Msalabani, damu ya tiririka, kando yake wahalifu.
Cool.